Yasu ya kulembera akola bya kabi tali nomu amuvuganya no no.
He's so powerful, he makes the world where seems to be no way. Enyanja zimuwulira ebinyonyi bigondera eddoboozi lye. Akola bya kabi Yasu akola bya kabi ono akola bya kabi mujje mulaba sobola.
Yasu akola bya kabi, ono akola bya kabi, mujje mulaba sobola.